Blog Talk Radio.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi ku cyumweru ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nkuko bimenyereye ku cyumweru ni umunsi kuri Radio Itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho tureba muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda ku munyarwanda merewe ku munyarwanda ahagaze mu buzima ubwo ari bwo bwose haba mu bukungu haba au niveau social haba au niveau politique tukareba uko umunyarwanda ameze uko umunyarwanda akomeje gutsikamirwa na kariya gatsiko ariko katamuha amahoro ntikamuha ubuhumekero. Umunyarwanda yaragowe, umunyarwanda yarakubititse, umunyarwanda asigaye arya bigoranye, umunyarwanda ikitwa ubuzima nta kibugira arabuteshwa buri munsi, umunyarwanda n'uwo gupfa, umunyarwanda n'uwo guhera, kari agatsiko kaje nyine kazi igihugu, kazi umunyarwanda kugira ngo kazamurimbure kamukure mu Rwanda. Bakunzi ba Radio Itahuka rero muri iki kiganiro turi bwibande ku ngingo ebyiri nyamukuru aho turi burebe icyo Kardinali Kambanda yavuze kururiya mupadiri ubadi uyitabye Imana mu minsi ishize tukaba turi bwongere rero tunareba ku kibazo cy'ubutaka aho ikitwa ngo ni leta ngewe cyo kintu kitwa leta mu Rwanda nahoze ndi kukibazaho cyanyobeye noneho ngo kirimo gifata ngo ubutaka ngo tagira ngo abanyirabwo ngo babwiyandikishijeho reka ne kwizimba mu magambo byose tubireve muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal uranyumva neza
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze ndagushuje kandi uje na Serge mufatanya kuvanga bw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose bakurikira ikiganiro cyacu cyo kimibereho mibi y'abaturage bari mu Rwanda batwumva n'ahandi hose mu buhungiro aho turi hose abanyarwanda bose tureho turabashuhuje tugasuhuza n'abayoboke bacu mu buryo bw'umwihariko nyine turasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka ya demokarasi tugasuhuza nabo muri sosiyete sivile birumvikana uyu munsi rero tariki ya cyenda z'ukwa mbere 2021 tubafite ikiganiro kigira kiti umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge wa Kizito Mihigo Cardinal Kambanda awugaya iki ikintu agaya Kizito Mihigo ni iki ikintu agaya ubumwe n'ubwiyunge bwigishwaga na Kizito Mihigo Cardinal Kambanda au abigaya iki turareba kubera ko uriya padri Ubald Rugirangoga umaze iminsi mike yitabye Imana muri Amerika ngo ahitanywe n'ingaruka za coronavirus ngira ntabwo namuzi ndagaraga ko leta y'u Rwanda ibinyamakuru bya leta y'u Rwanda byamwanditseho ibintu byinshi byiza n'ibyumva birumvikana na Kambanda yagaragaje akababaro kenshi cyane ku rupfu rwa Rugirangoga we baranaziranye wenda bajya no kungana ibyo ariko ntibitubuza kwibaza ikibazo gituma Cardinal Kambanda ataragaragaje akababaro ku rupfu rwa Kizito Mihigo ntaje no kumushyingura turabireba mu kanya rero ikintu kibyihishe inyuma ni iki mbo ikindi turareba inkuru ivuga ko ngo Rwanda ngo rwatangiye kwisubiza ubutaka butagira umuntu ubwanditseho ahangaha nabwo harimo ibibazo byinshi turabona ko harimo ingaruka z'umusoro w'ubutaka abantu barimo gutinya kwiyandikishaho ubutaka kubera ko batazabasha kubusorera bakaburekura bakabuzibukira leta ikazi kabutwara kandi na leta nayo ntabwo iborohereza kubera ko turafite ingero nyinshi cyane z'abantu bari mu mahanga cyane cyane bamburwa ibyabo cyangwa se babagora kugira ngo babone ibintu byabo bavunikiye cyangwa bahawe n'imiryango yabo kugira ngo leta ibitware umva rero ko ahangaha harimo ikibazo ariko ikibazo gikomeye nyamukuru ni uko bya bintu twamye twamagana wa musoro w'ubutaka twamye twamagana tuvuga ngo uzatuma abantu bamburwa ubutaka bwabo murabona ko butangiye kugira ingaruka kuko mu mpamvu zituma abantu ngo batiyandikishaho ubutaka bamwe na bamwe buriya butaka bavuga ngo bwabuze ubwandikaho bamwe na bamwe batinye kubwandikaho ubwabo kubera ko batijya kubusorera ni ikibazo rero gikomeye bo none ka tujye ku ngingo yacu ya mbere ikiganiro cy'umuntu turakihutisha cyane ntabwo turi bubatindire Cardinal Kambanda yavuze ko padiri Ubald Rugirangoga witabye Imana afite imyaka 66 agiye u Rwanda rukimukeneye mu butumwa bwo kunga abanyarwanda ngo bagiye banahurira kenshi mu butumwa bw'ubwiyunge n'amahoro bugamije kongera gusana umuryango nyarwanda nyarwanda ibyo ni amagambo yanditse mu gihe ko mu nkuru yasohotse uyu munsi noneho rero natwe tukaba twakwifuriza padiri uriya Ubald witabye Imana tukaba twamwifuriza ko Imana imwakira mu bayo birumvikana njyewe ubwanjye mbanze nabisiguraho ntabwo ngiye uriya muntu simuzi njyewe iryo zina Ubald Rugirangoga ariya padiri namumenye ejo bundi bavuga ko hari umuntu w'umupadiri urwariye muri Amerika bamufotora afite ibyuma bimufasha guhumeka cyangwa se imigozi mu mazuru imufasha guhumeka njyewe iryo zina nari ntararyumvaho nabiri mbyumvise ejo bundi rero hatagira ngo hataza kugira ngo enda hari ikintu mpfa nawe nge ntabwo muzi rwose nibyo yaba yarakoze nge ntabyo nzi babwiye ko mumenye ejo bundi ari mu bitaro bo aho ngaho humvikane nta Kizito mvuga ndashaka kugereranya Kizito nibaza impamvu leta na Cardinal Kambanda basa nkaho bababajwe nibyo ni ngombwa ariko birumvikana bababajwe n'urupfu rwa Ubald Rugirangoga bakamuvuga ibigwi bakamushimagiza birumvikana ndabwiye ko namuzi ntacyo mfa nawe ni byiza niba hari ibintu byiza muziho byo birumvikana ariko ikibazo cyanjye nakizito ni umuntu mwiza cyane ni umuntu mwiza cyane abanyarwanda bibonamo abahutu n'abatutsi bibonamo akaba ari umuntu mbega umuntu yakwita le peuple abaturage rwanda kwa bibonamo nkibaza impamvu leta yamushyize mu kato ku buryo umuvuze abantu batinye no kujya kumuhamba utaririmba indirimbo zaraciwe mu Rwanda nta ushobora kwiririmba nta n'umushobora kumuvuga umuvuze bakakumva bahita bagutambikana nuri yakambanda akaba atarigeze na rimwe ndabura intege kumuhamba kumushyingura cya kabiri nta n'ubwo yanagaragaje wenda mu magambo muri message ngo agaragaze yuko ababajwe n'urupfu rwa Kizomihigo kandi Kizomihigo yari umuntu abantu bibonamo bamwe kuyose bibonamo yigishaga umwe n'ubwiyunge yafite uburyo ubwo n'ubwiyunge bwe abwigisha nababwira ko nka Kizito yavugaga muribuka ko ngiye Kizito mumenya namumenye yaririmbye irandirimo namumenye trotari nawe ntabwo nigeze nkurikira na biriya bintu namumenye yaririmbye irandirimbo ngo iki igisobanuro cy'urupfu iyo ndirimbo yaririmbye abantu bakuku mutima baravuga ati uriya muntu arapfuye nanjye abantu barayinyuhereza ndayumva ndavuga nti umuntu koko ntibaramujyanye arapfuye uyu arirwe ntarashye bo ariko muri iyo ndirimbo mubyibuke neza ko kubera ko Kizito yigishaga umwe n'ubwiyunge yasabiraga abantu bose avuga ati twibuke bose nta kuvangura ari ababishwe abazize jenoside n'abazize izindi mpfu zitiswe jenoside ndetse nabo bandi bavuga ko ari abagome ati bapfuye nabo tubasabire kubera ko ati nabavandimwe bisa bavandimwe mwumva ko aho ngaho umuntu yakwemeza ko yazize iyo ndirimbo byo nta no gushidikanya kurimo byaravuzwe kubera ko yafashe mu buryo umurongo we w'umwe n'ubwiyunge Kizito Mihigo yafashe umurongo utandukanye n'uwa FPR icyo ngicyo kikaba ari izo mpamvu nyine bamuhotoye ibyo birumvikana akaba nazo mpamvu wenda abantu babasimpatiza ba FPR babayoboke bayo bayirahiyemo bakoze zandahiro wenda na Karidinali Kambanda nawe arimo bagize ubwoba bwo kuba bamuhamba no kumuvuga neza n'iki byose kugira ngo wenda badata umurongo badateshwa umurongo kubera ko baba bakoze ibyo FPR idashaka kandi yandahiro yawo murayizi ni ukuvuga ngo nuramuka uhemukiye icyama bazakwica nk'undi mugome wese bo ngo nkurikije ubumwe n'umurongo wa Kizito umwe n'ubwiyunge ibintu yavugaga ni byiza cyane abahutu n'abatutsi abaturage rubanda rwaramukunze mu ginyuma rumwibonamo rubona ko ari umuntu kuko ugamije kuvugira abantu bose utavangura akaba ari nazo mpamvu nyine bamukunze bakamujya inyuma bakamwibonamo mbega icyo cyumvikane akaba ari nacyo yazize ariko akaba ari nacyo yazize kubera ko ibyo yavuze byavuguruzaga umurongo wa FPR umwe n'ubwiyunge kubera ko ubumwe n'ubwiyunge bavuga muri FPR muramujye mubyumva ni ibintu bya sans unique hari abantu bagomba gusaba abandi imbabazi ariko hari n'abatagomba gusaba imbabazi hari abagomba gusaba imbabazi gusabwa imbabazi ariko hari abagomba gusaba imbabazi n'abagomba gusabwa imbabazi ariko urumva ko nugenda kugenda muri sans unique ariko harimo n'abandi badakeneye gusaba imbabazi niba barakoze ibyaha udagomba gusaba imbabazi birumvikana kubera ko ibyaha FPR ivuga ko ibyaha biba ku ruhande rumwe gusa urumva rero ko iki cyumvikanye ko uwo ni umurongo wa Kizito avuga ati abantu bose twibuke abantu bose bariya na bariya wapfuye jizize jenoside wazize n'ubundi n'ibyaha by'intambara n'iki byose bose tubibuke ni abavandimwe n'iki byose ibi ngumva icyo ngicyo nicyo yazize noneho rero twibaza tuti ko uriya Padiri Ubald ndabwiye ko ntamuzi Padiri Ubald ntacyo mpa nawe namumenyere ubundi rwose ibyo yigishije simbizi n'ibindi yabakoze simbizi ariko gusa ndibaza impamvu abantu babiri bigisha umwe n'ubwiyunge umwe leta ishyaka ku butegetsi leta nabo bakaridino na karidinali nende n'abandi bantu bakomeye muri za kiliziya umwe bamusengera bakerekana ko babaye kubera ko yapfuye baka ibinyamakuru bya leta bikamushimagiza undi bikamuvuma bakamushyira mu kato umuvuzi agafungwa indirimbo ibihangano bye bakabica mu gihugu bakagira gute abo bantu ikibazo mbaza uyu munsi sinjya kugisesengura kuko ntabwo uriya ubaredi padiri ubaredi rugira ngo ntabwo ngiye muzi abamuzi ababikurikira igihe kirekire ndagira ngo muzacengere mu noneho mu mudusesengurire nicyo nshaka kubaza muri iki kiganiro mudusesengurire mutubwire itandukaniro riri hagati y'umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge wigishwa na Kizito n'ubumwe n'ubwiyunge bwigishwa na Padiri Ubaldi Rugirangoga kuko uko bigaragara Padiri Rugirangoga we umurongo we w'umwe n'ubwiyunge ugomba kuba uhuye n'umurongo wa FPL akaba nazo bambu nyine afashwe neza nta wamuvumye nta wamushyikize mu kato bamushimagiza ba donc bamukoreye umunsi mukuru ariko Kizito bakaba bagire baramushyize mu kato bamuvuma umuvuza akaba yafungwa abantu bakagira nubwo kujya kuba bamushyingura n'iki byose ndashaka kugira ngo abantu bazi ibya Kizito turabizi noneho abazi ibya uriya Rugirangoga Padiri Ubaldi Rugirangoga bazatubwire uwo murongo umwe n'ubwiyunge we yakoreshaga n'umurongo umeze ute utuma nta kibazo wagira na FPL noneho nyuma niho tuzamenya impamvu y'ibi byose impamvu umwe bamushimagiza undi bakamuvuma undi bakamushyira mu kato ndetse tunamenye na kardinali impamvu yaba ya atarigeze agaragaza yuko ababajwe n'urupfu rwa Kizito ntagire icyo ruvugaho ntamushyingure ntagire gute kandi ari umuntu nabakoreye kiriziya akaririmbira kiriziya akaririmba papa akagira gute ubuzima bwe bwose dore ko yapfuye akiri na muto yapfuye akiri muto nako yishwe ntabwo yapfuye yahotowe akiri mutoya ari ingaragu nawe ni umuntu ubabaje kame yagombye kuba yaragize icyamuvugaho urupfu rwe rwari rubabaje impamvu njye numva twayimenye ari uko tumenye neza umurongo wa Kizito aho utaniye n'uwa Ubaldi impamvu Ubaldi ababaje kardinali Kambanda kandi Kizito Mihigo ataramubabaje icyo ngicyo ni ikintu dukeneye kumenya ariko bisaba ko umuntu asoba asosenguranye ntabwo Ubaldi simuzi ariko abamuzi ibyo kwigishaga ibyo yakoraga umurongo yakurikizaga mu bumwe n'ubwiyunge muri politiki y'ubumwe n'ubwiyunge nuwuhe watumye ibitekerezo bye FPL byakira neza umurongo nuwuhe noneho mwebwe muzadushakire muduhe amakuru asanzwe asesuye amakuru nako amakuru asesinguye neza kuri ubwo ku murongo w'ubumwe n'ubwiyunge wakurikizwaga na Padiri Ubaldi Rugirangoga niho tuzamenya ibi byose nkibaza rero ndangiza ingingo nkibaza nti eske uriya kardinali Kambanda yanze kuba yagira icyo avuga ku rupfu rwa Kizito akicecekera kandi azi neza ko ari umuntu nawe wakoreye kiriziya kubera ko FPL yamwanze donko kwanga ibyo FPL yanze cyangwa se agakunda ibyo FPL ikunda akaba nazo mpamvu wenda faya rugira ngo wenda baraziranye mu buryo mu myaka mu iseminari ngo bariganye n'ibiki byose ariko yaba kuri kaya Kizito yaba ari ukumwanga kubera ko FPL mwanga byo kuvuga ngo kwanga icyo FPL yanze na akacyanga kubera ko kwanga icyo FPL yanze nicyo yabikoreye cyangwa se mu byukuri muri mu myumvire ye yaba atemeranya n'umurongo wa Kizito w'umwe n'ubwiyunge aramutse se atawemera uwo murongo yaba ugayiki ugaya ko yaba mugaya ko avugira abantu bose asaba ko abantu bose bibukwa yaba mugaya ko atavangura yaba umugayo iki cyatuma ataha agaciro umurongo ibyo yakoze mu bumwe n'ubwiyunge kandi ari ibintu abantu bibonamo amoko yose yibonamo le peuple abaturage bibonamo kuki ese ahubwo ikindi kibazo kirangiza kardinali Kambanda yaba areba mu cyerekezo kimwe n'intama ze tureye ko ari umushumba bamuhaye intama ngo ziragire eske yaba areba mu cyerekezo kimwe n'intama ze ko urumva ko niba intama ze ziri nyuma ya Kizito zikamukunda zikamwibonamo ndavuga abanyarwanda bose amoko atandukanye bibona muri Kizito kubera ko nyine ya Kizito yarabakundaga ntabavangure akabaha agaciro bose abaturage bakaba bamwibonamo abanyarwanda bose muri rusange benshi bakaba bamwibonamo Kardinali Kambanda we akaba atamwibonamo ahubwo kubera wenda impamvu za politiki kubera ko ari muri FPR ashaka kwitandukanya na FPR ntabwo yaba areba mu cyerekezo kimwe intama ze yashinzwe zireba mu kindi tumwise ko ari umushumba yaba areba mu cyerekezo kimwe naho intama ashinzwe kuragira zo zireba mu kindi cyerekezo aho ngaho ni ikibazo gikomeye ibi bintu rero bizakomeza ryari ko umushumba areba mu cyerekezo kimwe intama ze zikareba mu kindi bizakomeza kugeza ryari aha ngaha ni ikibazo ariko nyamukuru ikibazo nyamukuru nagire muzanshakire abantu bazi neza icyerekezo cya ubumwe n'ubwiyunge umurongo uri ya Padre Ubald yagenderagaho mu kwigisha ubumwe n'ubwiyunge tugereranye n'umurongo uri ya kitomigo yakurikizaga umurongo we mu bumwe n'ubwiyunge turebe niba barigishaga bimwe niba imirongo ihura cyangwa se bari kibatandukanya ntu tuzamenya neza impamvu umwe bamuhaye akato undi bakamushimagiza ndikiraho ngaho nababwiye ko ari Kizito Mihigo mumenyeje ubundi ari Ubald simuzi mubenyeje ubundi ari mu bitaro agiye gupfa ntacyo mpfa nabo n'abanyarwanda babiri gusa ndashaka ubwo busesenguzi kugira ngo menye impamvu kardinali uriya Kambanda ajye inyuma y'uyu ngwe akabazwa n'uriya uriya ntamubabaze kandi mbona bose ari abantu b'Imana bigisha ubumwe n'ubwiyunge kimwe rero nkene kumenya itandukaniro ry'imirongo yabo mu bumwe n'ubwiyunge murakoze Chantal niba ufite igitekerezo kuri ingingo yagitanga mbere ko tujye mu ngingo yacu ya kabiri
urakoze bwana Edouard Kabagema nibyo koko ntari byo nanjye nkuko nawe wari urimo ubyibazaho nanjye iki kintu ndi kuki nakibajijeho cyane mbonye aya magambo Kardinali Kambanda yakoresheje rwose okay no mupadiri we birumvikana n'umupadiri ugiye n'umupadiri wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ugiye birumvikana ariko niba turi kuri iyi ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge ukuntu bisobanura rwose avuga yuko hari umuntu bakoranye mu bumwe n'ubwiyunge ko bakoranye ibintu byinshi byo guhuza imiryango byo kugira ngo imiryango yongere ihuze imiryango yongere yiyunge mbega abaturage bo mu Rwanda bongere rwose bagarurane kubahana gukundana ndetse banababarirane ariko nkuko wari uriho ubikomozaho uti icyerekezo cya Padre Ubald ni icyerekezo cya Kizito Mihigo bitaniye hehe ni ikibazo twese tugomba kwibaza bitaniye mbo kuri njyewe uko mbibona bose ni abantu baharaniye ubumwe n'ubwiyunge rwose turabizi intambara Kizito yarwanye ubumwe n'ubwiyunge afunze turabizi twagiye tubibona tunabyumva kenshi uburyo yabikoze anafunze rwose ubumwe n'ubwiyunge muri prizo arabikora umwe n'ubwiyunge arabikora ndetse na mbere yaho na nyuma yaho wabonaga yuko ari ikintu cyari kimushishikaje ariko rero ndagira ngo mvuge ko ndabibonamwo direction ebyiri hari umwe urwanira ubumwe n'ubwiyunge agatsiko kifuza agatsiko gashaka ariwe Padre Ubald hari na Kizito Mihigo warwandaga ubumwe n'ubwiyunge ariko aburwanira kuri buri wese atabirwanira ari mu cyerekezo cy'agatsiko njyewe niko mbibona ni yo point of view yanjye kubera yuko ariwe Kizito yabirwaniraga atari muri direction y'agatsiko ni nacyo yazize kubera yuko ntago yarwaniraga iby'agatsiko kifuza Kizito yarwaniraga n'umuntu uko ari ikiremwa muntu uko kimeze uko gihagaze ko Imana yagishyize hariya ko ntawe ugomba kukirenganya ntawe ugomba kuziza umuntu uko ari uko yavutse uko yabayeho yarabiririmbye mu ndirimbo ze nyinshi yabikomojeho arabivuga rwose mu cyerekezo cye uburyo bwe yakoraga ibintu no mu mibereho ye yose ndavuga Kizito wabonaga rwose ari umuntu uharanira umuntu wishite mu bumuntu umuntu utifuza kundi yahungabana umuntu utifuza yuko rwose undi yagirirwa nabi ariko rero kubera yuko nyina kitari cyerekezo FPR yifuzaga birumvikana yuko yaranabizize rwose yaranabizize cyane arinda ahasiga ubuzima bwe nkuko nyine wabyibazaga uti ariko se abantu ko ari abantu babiri bose baharaniye umwe n'ubwiyunge hakaba hari umwe uvuyemo rwose akaba yiswe ko ari intwari yakoze ibitangaza hakaba n'undi warinze apfa anishwe ibikorwa bye Cardinal Kambanda akaba atarigeze abivuga akaba atarigeze namuvuga ngo se ni intama ni ikirura aritwa ikirura aritwa ikigwari aritwa iki byo nanjye ni ikibazo kinini kandi kinakomeye nibaza nyine mvuga nti icyerekezo cya Kambanda kwitwa ngo uyoboye intama muri izo ntama se harizo zajya agenda nyuramo akwikarta akajugunya hariya ati mwebwe nimunyure hariya mugende muribwe n'ibirura mwebwe ntama zanjye nimuze izindi akaba arizo yita intama yita intama ze icyo nanjye ni ikibazo nibaza nakomeje no kubyibazaho rwose ndeba icyo bita ubumwe n'ubwiyunge habuze ntawe ari wenda ushobora gusanga njyewe definition mpa ubumwe n'ubwiyunge atari yo bo bayiha ugasanga ari wenda ari ibindi bintu hari ubundi buryo babona ubwo bumwe n'ubwiyunge n'ugomba hari kuba yagira icyabivugaho n'uburyo yabivuga cyangwa n'ugomba kubyigisha cyangwa se wenda n'imyigishirize ahari kubera yuko imyigishirize nyine yakize itomihigo kubera yuko bata agatsiko katayibonagamo niyo mpamvu yabizize nyine ukabusanga nyine ubwo bumwe n'ubwiyunge agatsiko katubeshya ngo kagezeho ngo hafi ijana ku ijana sinanabibona sinabyumva kubera yuko abanyarwanda barabona abanyarwanda barumva uretse yuko abanyarwanda bicecekera baricecekera abanyarwanda ntibakunda gusakuza ariko ubwo bumwe n'ubwiyunge baturirimbira ntekereza yuko abagerageje kuvugaho gakeya urabyumva ukumva icyo bavuze ukumva aho baganisha ukumva ndetse n'ibyo ngibyo by'agatsiko karata ngo kagezeho n'ubwo bumwe n'ubwiyunge atari byo ari ibinyoma no kubeshya nyine nk'uko bisanzwe mu gatsiko murazi itekinika ryabo mbo imikorere y'agatsiko rero bwana Kabagema iracyakomeza nyine iracyari yayindi niba utari mu murongo umwe mutari muri direction y'agatsiko nuko nyine karakurigasura karakujyana nuko uraburirwa irengero urahasiga ubuzima bwawe nuko Kizito yagiye nyine kubera yuko atari mu murongo umwe n'agatsiko kuri iyo ngingo y'umwe n'ubwiyunge ntabwo Kizito yabyigishaga ku buryo agatsiko kabyifuzaga ndumva aricyo kintu navugaho kuri aba bantu babiri bari bafite mbo umurongo umwe mugari w'umwe n'ubwiyunge ariko imyigishirize ikaba itandukanye harimo uwigisha anyuze muri direction y'agatsiko n'undi wabyigisha atanyuze muri direction y'agatsiko wabyigishaga rero atanyuze mu cyifuzo cy'agatsiko mwabonye ahari mwabonye uburyo yaragiye ntiyavuzwe yaragiye no gukandagira mu danses of seke byagiye biba intambara abantu bakagera bikandagira n'iki cyose kandi mbo mutagatifu Kizito nyine ni mutagatifu Kizito ntabwo nta ntaho azahurira n'abandi uriya yari umwe Kizito sete unique ndumva ari aho hantu nagarukiza urakoze cyane bwa Edouard
urakoze Chantari ubwo nkaba nizeye ko abakurikira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba cyangwa tuzaza gikurikirana n'ejo bundi bazagerageza kudushakira igisubizo kiri hagati y'umurongo w'umwe n'ubwiyunge bwigishwaga na Padri Ubald Rugirangoga n'umurongo umwe n'ubwiyunge bwigishwaga na Kizito Mihigo tukareba ikinyuranyo aho bitandukaniye nicyo kibazo twabazaga uyu munsi muri ingingo yacu ya mbere kugira ngo dusobanukirwe nyine impamvu umwe atotezwa umwe yishwe undi agatoneshwa nta kindi ikibazo nicyo ngicyo muzagerageza kudufasha kugisubiza bo inyingo yacu ya kabiri turareba ikibazo ikibazo ngo cy'amasambu amasambu cyangwa se ubutaka ngo leta irimo kwisubiza hari uwanyarukiye arambwira ati ariko leta ivuga ngo yisubize ibintu gute ati leta itaraguhaye ko umuntu yisubiza ikintu yaguhaye leta ivuga ngo yaguhaye niba wariguriye isambu yawe bakayikwambura bavuga ngo bayiguha isambu bataguhaye ikintu bataguhaye bikisubiza gute ko umuntu yisubiza ikintu yaguhaye ibyo ntabwo hari uwabigaye rwose arambwira ati iriya terime yo kuvuga ngo barisubiza ntabwo ari yo leta rero ngo irimo kwisubiza ngo ubutaka ngo budafite abo bwanditseho ntaho ari bubahaye bo ubundi ukurikije agaciro k'ubutaka mu Rwanda uburyo bwabaye ishiraniro idorari mbega urebye nta santimetero kare n'imwe yagombye gusigara mu Rwanda idafite uyifata kubera ko mwibuke neza ko abantu ngubu twagiye tubona inkuru nyinshi zitwereka ko abantu bahunga bakajya Ubugande kujya gushaka amasambu manini yagutse bahingaho ibyayi bahingaho iki byose kugira ngo nyine babashe gukora umurimo wabo w'ubuhinzi bisanzuye abantu barasuhuka kajya gushaka amasambu wenda no muri Zaire bajyayo simbizi no muri za Tanzania bajyayo gushaka amasambu manini kubera ko mu Rwanda nta masambu ahari urumva rero kuvuga ngo leta yabonye ahantu ngo isambu ngo yabuze uyifata byo ntabwo bikunda ukurikije n'agaciro k'isambu mu Rwanda nziko ari isambu irahenda cyane n'ishiraniro kuvuga ngo isambu irahanga yabuze umuntu uyiyandikaho ni ikibazo kitoroshye hari ibindi bibazo bituma abantu batayiyandikaho ariko ntabwo rukwereka abantu batayikeneye ahangaha rero mu mpamvu zatumye iyo amasambu batayiyandikaho hari impamvu eshatu batanga baravuga ngo ya mbere ngo ni ugutita ku bintu ariko sinzi neza ko iyo mpamvu ari iyo kuvuga ngo ni ugutita ku bintu ngo byatuma umuntu atandika ku isambu igura amafaranga ijana ryose ntabwo umuntu yananirwa kujya kwiyandika ku isambu ngo ahite ayihorere ngo leta ize kuyitwara wenda atanayikeneye yayifata akagenda akayigurisha niyo bamuha amafaranga ibihumbi ijana cyangwa 200 urumva isambu irahenda cyane urumva icyo ngicyo iyo mvuga ngo ni ukutita ku bintu iyo ngingo yo numva iyo mpamvu numva atariyo cyane indi mpamvu ya kabiri ivuga ngo habonetse amasambu ngo adafite abantu amasambu atanditse ku bantu ngo leta ikaza akayisubiza indi mpamvu ya kabiri batanga ngo ni uko ngo hari ngo abantu baba baribye ubutaka bwa leta barabwihaye noneho bagatinya ko nibajya kubwiyandikaho noneho bazafatwa bakaba babihanirwa icyo ngicyo iyo mpamvu yo irumvikana kuko niba wari uzi neza ko ubutaka ari ubwa leta kuko leta munozi ko ifite ubutaka mu bishanga no ku misozi niba uzi ko wari waratwaye ubutaka bwa leta ukabugira ubwawe wenda wari umuyobozi n'iki byose noneho ugatangira kuhinga kuburagiramo inka ukabwita ubwawe kandi atari ubwawe aho ngaho birumvikana ko niba ujya kubwiyandikishaho bazagufata bakagukanyaga donc ntabwo ntabwo bya ubwo wahita uburekura indi mpamvu ya gatatu batanga nuko ngo hari abatinya imisoro no ngo hari indi mpamvu bavuga ngo abantu batinya ngo hari abantu bafite imitungo banga ko imenyekana donc wenda kubeza ibibazo bya ruswa n'ibiki byose ngo bafite imitungo ariko badashaka kubaruza badashaka ko imenyekana ngo iyo akaba ari impamvu ituma bamwe bashobora kureka amasambu yabo ntibayiyandikeho leta ikaza ikayafata noneho ikindi indi mpamvu ikomeye tunatindaho uyu munsi twebwe ni impamvu yo gutinya imisoro ahangaha bavuze ko ndongo ahari abantu bashobora kuba baratinya imisoro bakanga kwiyandikaho amasambu kubera ko bazi ko batazabona amafaranga yo gusorera amasambu yabo noneho bakareka rero leta ikaza ikayatwara ahangaha rero ni ikibazo gikomeye umuntu akibaza rero niba za mpungenge twari dufite kuva kera muzi ko twavugaga tuti umusoro w'ubutaka ushobora kuzatuma abantu bamwe bamburwa batakaza ubutaka bwabo kubera ko bazaba bananiwe kubusorera urabona ko ibingibi biratangiye hari n'umukecuru mwibuke neza umukecuru wavuze ati ubutaka ati iyi misoro baduca n'imiremire njyewe nta nubwo nanayibona ati leta izaze ifata ibintu byayo ifata ubutaka ibuterure bujyane we yaravuga ngo izaze ibuterure bujyane wimukize ubwo butaka ngo ibwijyane kuko ngo ntabona amafaranga yo gusorera ubutaka bwe ahangara tukanibaza tuti ntabwo ari bya bindi bitangiye twavugaga kuva kera tuvuga ko abantu baba bakene bafite intege nke bazanira gusorera ubutaka bwabo bukabacika murabona ruko muri izi mpamvu zituma abantu batiyandikisha ku butaka bwabo harimo abatinya baburekura bakabuzibukira bakabureka kubera ko bazi ko batazabasha kubusorera umva rero ko ni cya kibazo gitangiye kandi umva ko mu minsi iri imbere dushobora kuzabona nanone iki kibazo dushobora kuzakibona mu buryo bukabije mu Rwanda hose igihe abantu benshi bazananirwa gusorera ubutaka bwabo bakajya babureka leta ikaza ikabuteza cyamunara kwa ikabuteza cyamunara hari reka nze nshake iyi nkuru hari ngo leta ndebe murebe ubutaka bafashe ngo bapimye ubwo ari bwo baravuga ko ngo atandebe senze mbashakire nkuru baravuga ko ngo leta ngo ivuga ko ngo habaruwe ngo ubutaka miliyoni 11 5,539 975 ubwo nuvuga ko n'ubutaka bubaruwe ku bantu buri ni abantu miliyoni 11 n'ibihumbi 5,539 974 ubutaka cyangwa se amasambu buriya nuvuga ko buri sambu yanditse ku muntu ngo ariko ngo ubwo bwabaruwe miliyoni 11,539 n'ibihumbi 5,539 974 ngo ubutarabaruwe rero ni miliyoni 1,499,845 amasambu cyangwa se ubutaka amapariseri ubwo ngo bikaba bingana na 13% by'ubutaka bwose bwabaruwe umva ko babaruye miliyoni 11 n'igice ariko miliyoni 1 n'igice ntiyabarurwa hari ubutaka miliyoni 1 n'igice isigaye itarabaruwe bakaba barabaruye ubutaka bwanditse ku bantu ari miliyoni 11 na n'igice urebye umva rero ko ahangaha ni ikibazo ni ingaruka za mbere turi kugenda tubona ibyo byose mwitegure ko mu minsi iri imbere ingaruka zizakomeza ni ikibazo kitoroshye ikindi umuntu yavuga ni uko hari wenda nkumiza ingingo hari ngo hariya i Musanze ngo hari ngo urubyiruko ngo rwakoze ibintu by'ikoranabuhanga bya application ngo rwakoze ikoranabuhanga ryitwa smart input rizazamura ngo umusaruro mu buhinzi ibyo mwabisoma mu museke ku itariki ya 9/1/2021 iri koranabuhanga rero ry'aba basore ngo bimusanze rivuga ko ni ingingo nayo ijyanye n'ubutaka birumvikana iri koranabuhanga ngo rizafasha umuhinzi ngo rizafasha umuhinzi kumenya ingano y'ifumbire ashyira mu murima we ngo ariko iri koranabuhanga ya application iri koranabuhanga ngo rinamufashe kumenya igihingwa agomba guhinga mu isambu ye bityo ngo umusaruro wiyongere mwabisoma nyine mu museke nkuko nambi babwiye ku itariki ya 9/1/2021 iri koranabuhanga ry'abasore ariko ngo ryanabonye igihembo ikoranabuhanga ry'abasore iyi application yitwa ngo smart input ngo yabonye igihembo ngo cyatanzwe na UN Sustainable Development Solutions Network igihembo cya miliyoni 50 z'amadolari nubwo ko ni amafaranga menshi ariko rero umuntu akibaza ati ko mu Rwanda nta muntu wemerewe guhinga icyo ashaka iri koranabuhanga rizafasha umuntu gute kuko aravuga ati bazaza iri koranabuhanga rizagufasha kumenya umurima wawe niwe riwanalize rirebe uko ungana uko uteye noneho ikoranabuhanga rikubwire ingano y'ifumbire gushyira mu wenda bazakubwira n'ifumbire igomba gushyiramo iyo ariyo ariko banakubwira igihingwa ugomba guhinga mu murima wawe ni ukuvuga ngo utuye mu ibanga ry'umusozi rishobora kuzakubwira ngo hingamo ibingibi umusozi hejuru bakakubwira ibi wowe umuturanyi wawe bakamutegeka ibi ikoranabuhanga rikamutegeka guhinga igihingwa iki ngiki no gushyiramo ifumbire ingana gutya iwawe bakagutegeka guhinga igihingwa iki n'iki no gushyiramo ifumbire ingana gutya birumvikana ibyo ni ibintu biri muri logique kandi byagombye gukorwa ariko se ikoranabuhanga rizashoboka rite mu gihugu umuturage atemerewe guhinga icyo ashaka ahangaha tukibaze barikoreye iki barikoreye nde kubera ko ryagomba gukorwa mu gihugu umuturage afite uburenganzira bwo kujya mu ipariseri ye akavuga ati ngiye ndashaka ikoranabuhanga ni ntegeka ko niribona ko wenda mu ipariseri yanjye nzabona umusaruro mwiza wo guhinga intoryi nzahinga intoryi ni bigaragara ko ikoranabuhanga nirimbwira ko ngomba guhinga ibirayi nzahinga ibirayi nirimbwira ko nzagomba guhinga amateke nzahinga amateke ariko ibintu ntabwo byemewe mu Rwanda nta muntu wemewe guhinga icyo ashaka urumva rero ko ahangaha ni bwa buyobozi bubi murabona ko dusubiye inyuma gato murabona ko bya bintu byo gutegeka abaturage guhinga icyo badashaka kubategeka guhinga igihingwa kimwe ntibibangamiye gusa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo guhitamo icyo umuntu ashaka kandi mbabwire ko mu itegeko nshinga mbibutse hari ingingo wenda ntafite mu mutwe ariko ivuga ko umuturage wese umuntu wese yemerewe gukora umurimo umunogeye ni ukuvuga ngo wowe niba witwa Hakizimana undi witwa Rutaganda simbizi ushobo ufite uburenganzira itegeko nshinga rikwemerera mu mwipariseri yawe mu murima wawe kuba wahingamo intoryi cyangwa wahingamo amashu cyangwa wahingamo amateke icyo wifuza kuko itegeko nshinga rikwemerera gukora icyo ushaka mu murima wawe umuntu yemerewe gukora umurimo umunogeye kuzana inyungu urumva icyo ngicyo cyumvikana ariko kubona u Rwanda ruza rukabwira abaturage mwese mugomba guhinga ibigori hariya umva ko ibi bintu nuguhonyora uburenganzira bw'abaturage ni no kwica itegeko nshinga ukomeretsa itegeko nshinga icyo nicyumvikana ahangaha rero murabona ko nkuko nabibabwiye kiriya kintu leta yazanye cyo gutegeka abantu guhinga igihingwa kimwe umva ko birabononera mu bwisanzure bwabo bahabwa n'itegeko nshinga bwo gukora umurimo ubanogeye kuko byanditse mu itegeko nshinga ariko nanone binyuranyije na tekinike kuko tekinike ishobora kukubwira iti umurimo wawe wihingamo amashu cyangwa wihingamo ibigori hingamo amashu cyangwa se wihingamo amashu hingamo intoryi ariko icyo kintu cyari kuzakuzana umusaruro munini nkuko ukurikije ubukorerabuhanga abasore barimo gukora icyo kintu cyari kuzakuzana umusaruro munini ntabwo wemere kugihinga kubera ko bazaguteka guhinga ibigori kandi wenda murimo hari kuzeramo amashu menshi ariho wari kuzabona umusaruro munini cyangwa intoryi cyangwa imyumbati simbizi umva ko ahangaha rero kiriya kintu cyo gutegeka abantu guhinga igihingwa kimwe igihingwa badashaka binyuranyije rwose n'uburenganzira bw'abantu ariko binyuranyije n'amategeko ya n'amategeko ya tekinike kubera ko gutegeka ngo uzahinga ibigori utahinga ibigori n'ibigori wenda bitanera mu murima wawe hari ikindi kintu wakuhingiramo urumva ko ibi ntago ari byo urumva rero nareka ndekere aho ngaho ingingo niba Chantal afite icyo yabivugaho akivuge noneho turangize Chantal jamu ni ryawe
urakoze cyane bwana Edouard ikibazo cy'ubutaka cyo mu Rwanda cyo gikomeje kuba gaterera nzamba kandi kizakomeza no kuba gaterera nzamba rikaba ariho mpera kubera yuko muri kiriya gihugu kariya gatsiko karaje gafata ibintu byose karabifashe karatanangira ibyo byose ariko byose kugeza no ndabyita n'umuyaga uhuha nawo basajya basigaje kuzajya baba bagurisha abanyarwanda bati umuyaga urahushye nimugure cyangwa se imvura iraguye nimurihe cyangwa se izuba riravuye nimurihe byose ibintu byose abanyarwanda bagomba kuzajya bariha kandi bakariha kariya gatsiko noneho rero bigiye kwikubita ku butaka byo rwose biba ikintu gikaze cyane biba ikintu gikomeye cyane kubera yuko bararebye basanga nta kuntu ubutaka bwo muri kiriya gihugu bazabugeraho aho barareba bati reka tubihere ku itegeko ubutaka tuvuge ko ari ubwa leta ariko njyewe niho mvuga nkomeza kwibaza leta muri ikintu bitare mu Rwanda leta muri kiriya gihugu cy'u Rwanda leta ni igiki leta ninde iyo leta baba bambwira ikorera nde iyo leta ninde ugena ibyo igomba gukora kandi ibigomba kubikorera kuri bandi icyo kintu bita leta buri gihe bakaza hakaza ibintu by'amafuti ibintu bikoze ngo ni leta ubwo rero nyine baragiye bashyiraho itegeko ati ubutaka buhindutse ubwa leta ariko njyewe bajya gushyiraho ririya tegeko nari nanabivuze nari nanabitekereje naravuze nti noneho karabaye akumuturage w'umunyarwanda karamubereye buretse muhagarare murebe nuko none rero bwarakeye koko ngo biraba kuvuga ni wa wundi bwarakeye biraba ubutaka bamaze kuvuga batubutaka n'ubwa leta umuturage ubufite bitewe n'ubwafite uko bungana agomba kuzajya aburihirira umusoro umusoro sinkwanze kuriho umusoro ntago mbyanze imisoro yewe imisoro nange ndayiriha bitewe na salaire yanjye umusoro ndawuriha kandi tuza kamaro k'umusoro ibikorwa imisoro ikora ibikorwa by'abaturage ibikorwa remezo mu kubaka amashuri mu bintu byinshi. Okay, ntabwo byari bibi ariko nanone uwo musoro nanone nkavuga ni umusoro bitewe n'icyo umuturage ari kumaza ubwo butaka nimba afite ubutaka bunini koko akaba afite ubutaka bunini akaba abubyazamo amatoni n'amatoni y'ibiribwa okay nta kibazo kuba yariha umusoro kuri ubwo butaka ariko se uzagira agatabu k'ubutaka wasigiwe mwasigiwe n'ababyeyi banyu hakari akantu kangana urwara niba mukagabane muri abana batanu batandatu noneho ako gatabu buri wese agiye afite bati muzana umusoro wako kantu mufite mushobora guhingaho n'utuntu tutabashije batunga mu muryango bati ni muzana umusoro w'ubwo butaka mufite ubwo se abantu b'abakene b'abanyarwanda badafite epfo na ruguru uwo musoro babumva bazawukura hehe nibyo koko kwiyandikisha ku butaka harimo ibintu byinshi nk'uko wabivuzeho uti hashobora kuba wenda hari abafashe ubwo butaka bwa leta uretse yuko njyewe nkibaza leta iyo ari yo n'ukuntu iyo leta ijya kwihuza n'ubutaka bw'abanyarwanda njyewe ntabwo mbyumva neza nta n'ubwo nzigera mbyumva hari ababufashe wenda ku buryo bw'amanyanga badashaka kubwiyandikishaho wenda birumvikana ku buryo bashobora kuzafatwa ariko hari n'abandi nyine bafite utwo dutabu utwo tuntu tugenda tungana urwara bakavuga batese aka kantu ni nkiyandikishaho ejo bakaba banciye umusoro bizagenda bite ariko nanone ikindi kibazo ni ukuntu leta ngo igomba guhaguruka ikavuga ngo abantu batiyandikishije ngo ubutaka bwose bufite abantu batayigeze babwiyandikishaho ngo leta ngo irabufashe ngo irabujyanye ese iyo leta ni igiki iyo leta izabufata ibugirute bafitiye gahunda ki niba tubwire na gahunda rega bafitiye ubwo butaka barimo bagenda bambura nyine ngo abo bantu batazabasha kuriha iyo misoro cyangwa batazabasha kwiyandikishaho nibaduhe gahunda bavuge bati ubu butaka bwabonetse butagize abantu biyandikishwaho burangana gutya buherereye n'aha ubwo butaka rero nka leta noneho dore ibikorwa dushaka kuzabikoramo dore ibikorwa dushaka kuzabyaza muri ubwo butaka wenda noneho tuvuge tuti wenda hashobora leta ko izakoremo imishinga kandi ishobora wenda kuba yagirira simbizi icyo nicyo nari ntekereje wenda imishinga ishobora kuba yagirira abanyarwanda akamaro ariko ndebye ukuntu agatsiko gakora ndebye imikorere y'agatsiko kuva imyaka 2026 ishize byantangaza ko agatsiko gashobora gufata ubutaka kakavuga ngo kata ubutaka n'ubwabonetse abantu batigeze babwiyandikishaho noneho reka dukore ikintu gishobora guteza imbere umunyarwanda ibyo byo ntibishoboka ntibinabaho ahubwo agatsiko ni muri ya manyanga yako nyine yo kugira ngo noneho nababwiraga yuko bashyizeho iryo tegeko ry'ubutaka nyine kugira ngo bazajye bari kubitisha buri munyarwanda wese utabashije kuriha imisoro ku butaka noneho nibimuyobera ubutaka ajugunye ajugunye abahereze ubundi agatsiko gafate gafate nyine kandi nta musaruro kazabubyazamo uzabasha kugirira icyo uzamarira umunyarwanda. Bikaba rero ari ikibazo giteye inkeke, ikibazo giteye inkeke kandi gikomeje kuzakomera mu Rwanda. Cyakaba ariho nicara nkavuga nti ariko agatsiko ko kaje kagafata ibintu byose, kagafata byose, agatsiko muzahaga ryari, ni ryari muzicara mukumva murahaze mukavuga muti reka turekere, dore igihe twaririye, reka duhagarare, reka turekere aho ngaho, nibura tubabarire aba banyarwanda bagowe bakomeje kugoka, bakomeje gukubitika, reka tubabarire, tube tubarekeye. Kuko ibintu byose bafate imiryango itageze no kuri 500 ifate ibintu byose mu gihugu ibyiharire ku buryo rwose umunya no kugera ku butaka kudupande tw'ubutaka ufite metre carré abari kurira ngo narihe imisorongo y'ubwo butaka afite. Oya, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko bazajya babifata babijyane. Niba nibura bari bakwiye gutekereza yuko ubwo butaka buzahoraho iteka ryose, ko bariho bakaba bari kuyobora umunyarwanda bamuyoboza agafuni, ariko kwejo nejo bundi byose bizashira bazagenda. Uko ubwo butaka bazagenda, ubwo butaka bakabusiga, ubwo butaka bukazahoraho igihe cyose, hakazaza n'abandi kandi bakazaza basangaho ubwo butaka. Ari rero ntekereza ko ari n'ukubona hasi, ntekereza yuko harimo n'ubujiji no gutekereza biciriritse cyane, kubera yuko iyo turebye twese kuri iyi si twaraje dusanga hari ibiriho, kandi tuzagenda ibiriho na twongere tubisige, hazi n'abandi bizahora bigenda bisimburana iteka. Kwigora rero gutyo ngo urahima umunyarwanda, uramugora, uramwica, uramubuza utwe, uramubuza amaraso, uramubuza kubaho, kandi nawe ejo uzagenda, ese ibyo ngibyo biba bimaze iki? Hari igihe mvuga nte ariko ubungubu nk'agatsiko rwose nk'iyi miryango ibiri kuzengereza abanyarwanda, ko finalite ni iyi? Finalite muzavaho, ubutegetsi bwanyu buzavaho, ubutegetsi bwanyu buveho bugende, na namwe mugende, hanese ubwo butaka muzabwikorera mu bujyane, mwaburabuje mw'abanyarwanda, ubwo butaka muzabigenza gute? Agatsiko ni nimuha amahoro umunyarwanda, kubera yuko umunyarwanda arananiwe. Umunyarwanda imyaka 2026 imaze kuba myinshi rwose. Aka gatsiko gakomeje gutsikamira umunyarwanda, gakomeje kumubuza rwose, kumubuza ahantu hose, kumubuza aho yahagarara, kumubuza ubuhumekero, kumubuza oya, igihe cyari kigeze ariko ngo abanyarwanda babaye nabo bakavudukane. Aka gatsiko regana nabo bashobora kukavudukana, kandi imbaraga bazifitemo sigaye ngenda mbibona, kubera yuko hari ibintu abanyarwanda basigaye bakora, hari ibintu abanyarwanda basigaye bavuga, basigaye baratoboye, basigaye bavuga rwose. Ntekereza yuko no mu minsi iri imbere, mu minsi mike aka gatsiko nigakomeza kwitwara gutya, niba katisubiyeho, ntekereza ni kuretse yuko kwisubiraho byo ntabyo mbona, kubera yuko burya imyaka 2026 yishize ukora ibintu bibi gusa udashobora kwisubiraho, kandi abantu bakubwira ntushobore kuba wakwisubiraho. Ntekereza yuko burya ubungubu kwisubiraho byo ntibigishobotse, ahubwo agatsiko kazakomeza kagendere mu mabi, agatsiko kazakomeza rwose kababaza umunyarwanda, dore ko kanamukunda. Agatsiko nta rukundo kagira, ntabwo gakunda umunyarwanda. Abanyarwanda rero nibo bababaye ibyo bibi byose, nibo bikorerwaho nibahaguruke nibahaguruke bakavudukane ubundi kagende bakirukane impyisi zaje zikomeza zize zibarye zibarira abana mureba mureba murira 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 ngo nyakubaha ngo barandikira nyakubahwa ngo barabwira nyakubahwa ngo bara ngo kereka nyakubahwa agize gutya nyakubahwa yarababwiye ati ubwo ngubwo ndavuga diskuru yavuze ejo bundi avuga ku kibazo cy'abari abantu bo muri banyahe yarababwiye ati ngo ahandi ngo za katedrali ziraza ngo zikabayora niba byo byo mutarabyumvishije rero uwo nyakubahwa ahubwo mwagombye kumva yuko aya mabwiriza ari uyatanga aya mabwiriza yo kubarimbura yo kubacuza utwanyu yo kubabuza mu mashyi no mu mudiho ayo ni amabwiriza ava kwa nyakubahwa uwo nyakubahwa nta kiza bifuriza niwe mukuru we wa ubyo byo nibwo wagombye kuba yarabikoze ariko nta kizabifuriza icyabifuriza nuko barimbura uriya numucancuro nta rukunda kunda abanyarwanda nta kizayifuriza abanyarwanda kubarimbura nicyo cyonyine cyamushimisha kubakuru kubakamaka bakura mu imisoro y'ubwo butaka ari kubambura ubundi yarangiza ati mwebwe mugira amahirwa ahubwo za katedrali ahandi ziraza zikayora ubutaka namwe ubwanyu zikabayora zikabarimbura nimubahagurukane banyarwanda banyarwandakazi nimubavudukane nimubahaguruke mubabwire mubabwize ukuri mubabwire yuko ibyo bari kubakorera atari ibikorwa bigomba gukorerwa ikiremwamuntu babaha amahoro rwose be gukomeza kubatsikamira bigeze aho ngaho namwe mubifite mw'uruhare ntabwo umuntu yazajya akomeza kubabaza nimuhaguruke usanga rero noneho hari za filozofi zivuga ngo batanyiyicira ngo batagira guca ngo batambuza aha ngaha aba ese abakoze byose bishoboka bakoreye agatsiko abenshi bari he kari kubashyira hehe nibibafungura amaso namwe murebe ngo akavuga ngo karuta gaturo ese ubundi ngo ngubwo muriho mwemeye kubaho nk'uduturo ngo mwemeye kubaho nk'utumuga ngo kugira ngo mutaba ngo uduturo oya nanone nta kubaho utariho nimuhagurukaho kugira ngo rwose muzajye mupfukamye babice mwicaye nimuhaguruke nibura bazajye babica ariko babice mwavuze babice nibura mwabamaganye mwavuze ibibi babakorera mwavuze ibibi byabo ku isi wose mwamagirire natwe rero kandi abari hanze ndahamagarira buri wese rwose kugira ngo ahaguruke kugira ngo abashe kuvuga ngo sinkora politike ngo aho wagiriye ngo muri politike ni igiki ndakuhamagara nkubwira ngo politike ni igiki cyo wita politike ni igiki ni ukubona si kibukarebera komeza urebere nibigera ku muryango wawe ubwo ngubwo uzahaguruka nibwo uzahaguruka uvuge biri hariya hirya uri kububona biza ukumva yuko atari ibikureba ukumva yuko bitazakugeraho ariko umunsi bakandagiye mu muryango wawe umunsi babarimarimye mu miryango yanyu noneho mwumva yuko aribwo muzahaguruka noneho mugatabaza icyo gihe amazi azaba yarenze inkombe nimudahaguruka ngo muvugirize induru impyisi izi barya mumwe barya mumwe barya mumwe umunsi nawe yakugezeho nawe uzakurya kandi nta n'uzagutabara ahubwo noneho nta n'uzagira icyakuvugira muhaguruke muterane inkunga mu mugongo mufatane urunana ubundi rwose mwamagana agatsiko muvugiriza induru agatsiko ariko rwose ngaya cyane abantu bari hanze bafite imyitwarire rwose ngo ntibavuga ngo reba icyo wakora ntabwo ubuze icyo wakora wenda njyewe Chantali ndahangaha ndimwo ndavuga ariko nawe wenda kuvuga wenda si ibyawe ariko ntabwo habuze icyo wakora ntabwo ubuze aho watera inkunga ntabwo ubuze aho wafasha muri tara wifitemo burya buri wese aba afite tara ze ntabwo ubuze icyo wakora ngaho komeza wituramire uciceke winumire ngo njyewe ndi dogiteri aha n'aha ngo njyewe nyobora kiliniki iyi ngiyi ngo njyewe ngo ndavoka aha ngaha n'aha njyewe amazu naraguze naragwije njyewe bizakumarira iki aha ngaha turi muri ibi bihugu kwanjuru lotre bashobora kugira gutya bati mutahe bashobora kuduhambiriza da bati mutahe ese mwabigenza gute mwaba warakoze iki ntiwakwiga ya koko ntiwavuga uti ubu ngubu imyaka maze nagize gute nakoze iki nibura ntaranahagurutse ngo ndwanye akarengane mvuganire umunyarwanda uri hariya mu Rwanda urimo kubitika
oya niduhaguruke ndukomeze tuvugire izindura kagatsiko ariko cyane cyane ikibazo cy'ubutaka rwose ni ikibazo giteye inkeke ni ikibazo bo bazabijyana ariko ejo nejo bundi abanyarwanda bazabyisubiza kubera ko agatsiko nibamara kukavugiriza induru buri muntu azasubira ndatekereza ntashidikanya yuko buri muturage azasubizwa ubutaka bwe kubera yuko ni ikibazo cyo gutekerezwaho cyane kubera yuko agomba kubusubizwa nta kundi byazagenda bafate bane babyiyandikeho babyandikishaho n'imiryango yabo yewe nibashaka mara ko umutaka ntago babuterura ngo babujyane ntibyakunda ntibizana bakundira uretse yuko ari cyo kintu batanabona hari cyangwa ngo banagitekerezeho cyane babyandikikeho babyandikisha wabana babo nabuzukuruza babo ibyo bashaka byose ariko ejo bundi agatsiko kazagenda kandi umuturage azasubizwa utwe bwana Kabagema naho ngaho ngarukiye urakoze cyane nizimbye mu magambo mbabarire
Urakoze Chantal ndakosora umunsi nabwiye ko ari tariki ya 9 ariko uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 10 z'ukwa mbere 2021 ntabwo ari tariki ya 9 reka nakire Desire uratwumva Desire uratwumva cyangwa uri kuri mute bo Desire yarangira cyangwa yakwa hari ariko cyo cyane hari ibintu buze
ndi muri kunyumva
bgana kabagema Desire ara
kumba ndakumba
ndahari
gatanu wakurikiye ingingo zacu wazikurikiye wasuza batwumva barangiza ukaratanga itekerezo cyawe ijambo ni ryawe
murakoze cyane ndabashimiye ndagira ngo suze we muyobozi w'ikiganiro nanasuze Chantal na Serge suze n'abari kutwumva bose abanyarwanda muri rusange ingingo yenda yenyerereweho gatoya ariko ndafatiraho mwari mugereje ku kibazo kijyanye n'ubutaka nagira ngo rero mvuge ku kibazo kijyanye n'ubutaka kuko iki kibazo ni ikibazo kiremereye cyane turabizi kereka yenda abana b'urubyiruko uyu munsi kandi n'agatsiko karabizi nihuse cyane nagira ngo mvuge ko yaba na Kagame yaragiye amara imyaka yagiye ari umwana aragaruka ntabwo yigeze asanga ubutaka bw'iwabo ngira ngo yaba yarabubashije kubugaruza bamweretse iwabo bamwereka havuka ntabwo yigeze asanga ubutaka barabutwaye cyatse niba harahabayeho n'akabazo n'akabazo gatonya nta bibazo byigeze bivuka cyane iki kibazo rero cy'ubutaka bwo kuvuga ngo ubutaka butagira bene bwo bazabwisubiza n'ababurimo bakaba butwarwa n'iyo misoro bari guca igihugu cyabayeho ku bw'abami ntabwo ndi uwa kera kibaho kuri Repubulika ariko iyi Repubulika na kwiti ya gatatu nizanye imisoro y'ubutaka ese mu by'ukuri ino misoro ni imisoro ifitiye umunyarwanda akamaro ese ubu butaka bwo aho u Rwanda rugeze uyu munsi Kagame yahoze yicara aseka ngo wavuze ngo ikira ngo u Rwanda rwahindutse nk'ikirahure washyiramo intonyanga y'amazi agaseseka none se n'ubundi ko niba cyarahindutse ikirahure ni ukuvuga ngo u Rwanda abanyarwanda ni benshi ariko ubutaka ni buto niba ari buto se abanyarwanda bakaba benshi agatsiko gakora iki kugira ngo ubwo butaka bubungabungwe abanyarwanda babutureho neza kandi bagire n'aho basagura nge nababwira ni u Rwanda rungana n'igihugu cy'Ububiligi ariko turebye abaturage b'Ububiligi ni benshi ugeranyije n'abo u Rwanda ibyo barabyumva abo bagize inteko barabizi bo babasha kugenda yenda wa muturage wacu ntabwo yabisobanukirwa neza ariko se Ababiligi ko bataravuga ngo babuze ubutaka baturaho cyangwa ngo bagire ibibazo bisa n'ibyo ngibyo yenda n'ubushobozi ntitubunganya ariko bafite ukuntu bagira aho batura kandi bagatura neza mu buryo bwiza ntabwo bateza abaturage babo umutekano muke kurekano yo kujya hirya kuri nge ndavuga izo nca izo ngirwa cabwenge zo mu gatsiko ubutaka bw'abanyarwanda twaravutse dusanga basogokuru na basogokuruza bari babufite habagaho imbago hakabaho imiyenzi igabanya umuntu n'ubundi hakabaho imihati ku bayizi ariko ntabwo n'uwarengeraga undi wo metero babikemuriragaho muri karitsiye abaserire bakaza abantu bakuze bakaza bagakemura ikibazo cya babandi kandi kikarangira neza yenda ngo yamurengeho intambwe ebyiri ntibanavugaga metero bavugaga intambwe ebyiri cyangwa intambwe imwe ariko agatsiko kaje kati ubutaka turabutwaye tugiye kubuca imisoro iyo misoro bazi neza yuko ubwo butaka bwamaze kuba butoya ubutaka bumaze kuba buto n'ababuriho ariko si na butoya bajye banareka kubeshya ahubwo abanyarwanda babutujweho neza ubutaka bwaba bunini yewe hakanaterwa n'amashyamba hakaboneka naho guhinga ahubwo agatsiko ko nakikamaye ibyo yenda bizakosorwa na leta izajyaho izasimbura agatsiko kandi abaturage bazabyishimira kandi bizabagwa neza noneho ndavuga kuri iki kibazo cy'ubutaka cyane nicyo nibanzeho abanyarwanda uyu munsi ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo ahubwo ikibazo kirahangaha agatsiko ni ba manyanga ni abantu banga abanyarwanda batanakunze u Rwanda mu minsi yashize bahoze bavuga ngo bazazana abashoramari abo bashoramari bazaza bafata ayo masambu kuko ni uburyo bwo gufata ni gahunda y'igihe kirekire bo baravuga bati tuzafata ubu butaka tushyireho imisoro n'ese umuntu azasora yabuze agapfuka ejo bundi gatsiko kabuze kaba ngo kagiye guhangwa abantu ngo upfukamunwa nahoze mbiseka cyane uraha abantu ubupfukamunwa warangiza ukabaka umusoro w'ubutaka none se uwabuze ayo kugura agapfukamunwa azabona yo gusorera ubwo butaka wi uramuha agapfukamunwa avuga ati leta rwose ni umubyeyi ariko ejo umwambura ubwo butaka none ubwira umushoramari wa wundi azumva koko ko yabuze icyo gusora rwose kuba babujyanye nta kundi yagira ubwo rwose ubutwaye nta kundi agize neza azabyumva uko azababara ariko yumve ko hari icyo yabuze kugira ngo ubutaka bugumane ubundi ubwo butaka hari ndabukodesha ni igisekuru kiva ku gisekuru kiva ku gisekuru arabukodesha kubiri arabukodesha nande iyi leta rero ifite umugambi wo kugurisha igihugu noneho leta irangije igafata abaturage ati mugomba guhinga ibihingwa nk'uko umuyobozi w'ikiganiro wabivugaga ati igategeka abantu guhinga ibingibi bihinga amashu kandi koko umurima we ntubanye n'amashu yenda ubereye imyumba yahingamo ya mashu ntamubyarira umusaruro ya mashu niba atamubyariye umusaruro nta n'inyungu azabonamo icyo gihe ntacyo azabasha kwishyurira abana ngo bajye ku ishuri ntacyo azabasha ntazakuramo wa musoro w'ubutaka dore ko abanyarwanda 80% cyangwa se binarengaho gato batunzwe no guhinga nta kintu azaramura uwo mwaka wose uzamubera igihombo ariko kitamuturutseho giturutse ku gatsiko nahomba ntazabona ya misoro rero bari kumusaba nabura ya misoro niho bazanahera bamwambura bwa butaka niba mwambura bwa butaka azanyurwa azumva ko ariko bigomba kugenda ko yabuze ibyo gusora umuturage azumva ko ikosa ari iryo ariko ikosa sirye ahubwo umuturage umuntu yakagombye kumva ko ikosa atarirye ahubwo nkuko Kagame yavuze ati nzabubikaho urusyo nanakubikaho urusyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu Banyarwanda ako gasiko kayobowe na Kagame kari kububikaho urusyo n'imigambi ya gasiko agatsiko ko nakitwa itsinda ry'abacurabwenge bagatsiko bacura iyo migambi misha igomba kubagusha kugasi none uyu muturage azabaho ate muturage w'u Rwanda ugomba kubisobanukirwa ikindi nagira ngo mvuge umunyarwanda abuzwa uburenganzira bwe cyangwa se ahungabanywa n'uwundi munyarwanda aha rero hari abanyarwanda ibi byose biba ku munyarwanda ntabwo n'umunyarwanda ubikorera undi munyarwanda ko yenda baba bavuye Bugande baba baturutse Burundi baba baturutse Kongo baba baturutse Tanzania abo bose ni abanyarwanda ariko yishyize hejuru bumva ko ari abanyarwanda bo mu rundi Rwanda ariko nge mbabara nk'abanyarwanda yaba Kagame kaba gatsiko sajya cyangwa katurutse ni abanyarwanda ariko bahemukira abandi banyarwanda ibi rero ni ikibazo u Rwanda rufite ni ikibazo uyu munsi giterwa n'abanyarwanda bari mu gatsiko gashaka kwikubira ubutegetsi kakabakanda kakababuza epfo na rugo ndagira ngo mvuge turi kuvuga ku kibazo kijyanye n'imisoro y'ubutaka n'uburyo babwiriza abanyarwanda guhinga ibihingwa bitabakwiriye cyangwa se bitababereye bagambi bafite indi migambi mibisha yo kuzabambura ubutaka bagasigara nta munyarwanda ugifite ubutaka biciye muri iyo misoro kandi hakoreshejwe amayeri menshi yo kubakoresha amakosa kubahingisha ubwo navuze mwavuze kubahingisha ibihingwa bitajyanye naho bakwiriye guhinga ariko si hari no kubaha imbuto mbi zaboze ngo babe arizo babiba kubiba imbuto mbi zaboze zitazagira umusaruro munyumvire namwe kuko hari n'abantu bari mu kishanga cya Rugende bigeze kuvuza induru bitewe n'ibigori byaboze babahaye nibuka neza niba ari imbuto y'ibigori ariko babahaye imbuto mbi ariko sinaho honyine hari henshi byagiye byigaragara bajya batanga imbuto mbi abaturage ntibabone umusaruro ntabwo abo batanga izo mbuto icyo kigo gitanga imbuto zidafite ubuziranenge ntabwo baba bibeshye baturage ubibaha ntabwo aba yibeshye si igicucu yarize arangiza kaminuza yiga ibyo byose arasobanukiwe ko abahaye imbuto mbi itazababyarira umusaruro icyo mucyumve ntabwo aba yibeshye ntuzanibeshye muturage ni wowe mbwira ntuzibeshye ngo buriya ngo barazitumije ngo bariye amafaranga barayariye ariko ni mu rwego rwo kubaha imbuto mbi noneho ntimuzabona umusaruro ntimuzohereza umwana ku ishuri nk'uko mubona ko uyu munsi n'abana banyu batajya ku ishuri abana b'abaminisitiri barajya ku mashuri abanyu babahejeje mu nzu ibyo mubibone ni ukugira ngo utazakora kuri ka gafaranga ukohereza umwana ku ishuri genda nawe ukaba wanamwohereza muri iryo shuri bita ngo ni amashuri international ayo mashuri mpuzamahanga nawe yenda ushobora gukora ukamwoherezayo ariko umushinga bafite agatsiko bagomba kubakigingiza bakabagwingiza mu bwenge bakabakigingiza mu buryo bwo kutabona no mu mirire bazabakigingiza bazabacinyiza ku buryo mudashobora kwegura gatwe kandi babacinyize mu buryo mudashobora kubona gusa amahirwe mufite nuko abarebera tukabarebera tukabibasobanurira mujye mutwumva kandi musobanukirwe namwe mumenye icyo mukwiriye gukora murumva abanyarwanda rero nagira ngo mbabwire muri uno mugoroba nange message ku banyarwanda abari imbere mu gihugu mwumve yuko turi hano tubarebera kandi tubereka ibita aho muri kugwa ariko nanabashimire rwose shimira abanyarwanda bari imbere mu gihugu muri intwari kandi mukomeze mwitware gitware mumaze kugaragaza ko mumaze kugira intera ndetse muri kumva kandi mumaze kubona ko agatsiko kaba geze ahaga maze rero ndabashimiye kandi mukomere kandi mukomere kandi mufatanye mugire ubumwe mugire n'ubutwari nta no kuvangura ivangura n'iryo twanze naho agatsiko ko kabanza kubakubita inkoni iyo bita intatane nk'uko mu minsi yashize bavuga ngo bamwe ngo hari abari aho bavuga ngo hari abavuye hanze ngo batumvikana ngo n'abari mu gihugu cyabo batumvikana ngo harimo utuntu two kurondana gutyo banyarwanda nta wavuye hanze wava ibugande wava iburundi uri umunyarwanda wavuye ibugande benshi barapfuye abandi barafunze wabavuye iburundi benshi barapfuye abandi barafunze abavuye kongo barapfuye abandi barafunze abahoze mu rwanda barapfuye abandi barafunze ntabwo najya kubarundura murabizi ariko mwese agatsiko kabakubita inkoni imwe uko kabakubita inkoni imwe namwe ni bumwe mwifatanye mufatane urunana mugakaveho hajyeho ubuyobozi bubabereye kuko abaturage nimuhumuke nk'uko mukomeje guhumuka ahubwo nimurenzeho uyu mwaka wa 2020 2021 ubabere umwaka wo kwibohora ingoyi agatsiko kabashyizeho icyo ngira ngo mbabwire abanyarwanda nimuzikange ngo hari ibifaru niko muvuga ngo hari abasirikare babakangisha iyo kajugujugu irara izenguruka umujyi wa Kigali icanye ibyo bitara namwe ngo muhahamuke oya ashobora kuba avuka muri Kigombe uwitwara ibiciro ashobora kuba atanabasha kugurira igitenge mama we ahubwo arabura imbaraga zanyu mwebwe muhagurutse ntabwo kajugujugu muzayibona mu kirere n'uwamutegeka guterura iyo kajugujugu azi ko harimo se na nyina azi ko harimo muramu we azi ko harimo mubyara we azi ko harimo mwishywa we ntabwo iryo kosa azarikora murumva abanyarwanda ntabwo iryo kosa yarigwamo gusa abantu babatera ubwoba ni abantu bake cyane banyarwanda muhaguruke mukanguke kandi biragaragara mukomeze mutwaze mu b'intwari mukomere ubu turaha turahari mwumve radiyo itahuka ibi biganiro wowe wabashije kutwumva wowe uduteze amatwi aka kanya yego witonde ariko ubyumvishe ubyoherereze undi mugenzi wawe nawe witonde abyohereze mugenzi we muhererekanye wikumve iki kiganiro ukikubire yego nanone ntuhubuke kuko aho harimo agatsiko k'abana b'abanyarwanda kandi bica abandi banyarwanda. ariko nabona ababwira ngo waba uri umupolisi waba uri umusirikare uri muri ka gatsiko bita special force nyabuna ibuka ko uvuka ku gikongoro harya mu rutumva ingoma ibuka kuvuka za butare ibuka kuvuka za gitarama kankuresha intara uburyo mubyumva ibuka kuvuka iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru ibuka kukomoka harya hepfo mu byaro reba barya abana mwabyirukanye ureba uri kurya murenge uvukaho genda weba wagiye muri iyo special force ariko iyo utashye ya witegereza abo mwari muturanye ureba agahinda barimo ureba akababaro barimo uyu munsi ureba umwabyirukanye wowe nkawe wagize ayo mahirwe urabona icyo kintu uri gukorera gifite umumaro kuri bariya abantu koko ubibona abantu bafungiwe badashobora kurenga aho ngaho ese niba wari ufite murumuna wawe wari ufite akabotiki ejo ubu ari kurangura ari gucuruza neza reba imisoro imugarije turavuga iy'ubutaka umuntu arafite akabotiki kariya gatonya kadefana abaturage arimo arasora imisoro arishyura ipatante y'ibihumbi 60 ku mwaka buri kwezi akishyura ipatante y'ibihumbi 60 ku mwaka buri kwezi arishyura ibihumbi bigera mu 10 buri kwezi bya Rwanda Reveni arishyura ayibishingwe arishyura ubwo ayibishingwe nayo ni buri kwezi arishyura y'umutekano nayo ni buri kwezi arishyura amazi n'umuriro ibyo byose ako kabotike urabona azazamuka te azagira ku ntera ya barujugiro gute azagira azatera mu ikirenge cy'abashoramari bakomeye azashinga ko yakagombye ibyo bintu urumva utananishwe mutarushye ntawe nka polisi nyiri gukegeta abantu wavukiye gukegeta ariko reka nkubaze ko wirwa ujyana abantu muri ayo mabagiro ukabakubita ukamwitwa ukabacika itwe ariko ibaze nk'iyo uri umugabo ufite umugore ufite n'abana ibaze nawe iyo wabyaye ababyeyi bakaza kuguhenda bagatera urukihinja bati yujujujujuju bakareba umwana bakamwishimira amagana wifuza ko uwo mwana wawe azavamo ikintu kijya kwica abana ese ubwo muba mutabiye hagize umukubita hafi kwishima we ko wica aba bandi ukabarisha Kizito benshi ukaba baraburiwe irengera abo tuzi n'abo tutazi ntawe urumva mu mutima nama kuko uwo ibaze urwo ruhinja rwawe iyo warwibaze nk'ejo ruramutse ruvuyemo ikintu nkawe urumva atari igihombo waba ugize ese u Rwanda rugize abantu nkawe nka miliyoni imwe urumva atari igihombo muvandi musubize gutima impembero muhetse impyisi ntabwo ari wowe ndabizi nabakomeshe mu bwonko ariko nawe kadiriyambale urebe kure ubwo navuze igipolisi n'igisirikare birajyana kuko nyina n'umwe ise n'umwe nta gipolisi nta n'igisirikare mwese muri bamwe cyane ko mwese bamwe mwavuye mu gisirikare mujya mu gipolisi nzi ko hari n'abava mu gipolisi bagasubizwa mu gisirikare yewe nzi ko hari n'abademobu bava mu bari bademobu bashubijwe mu gisirikare aba mbere bapasinze nta n'amezi 6 ashize ariko n'abahoze ari bademobu maze rero twumvikane kuri mukadiriye mbare urebe ikikwiriye gukora banyarwanda baturage ucane ku maso uhumuke uyu mwaka nk'ubu mwaka wo gufata ibisekuru byanyu ngo bishyirwe kwa mapingo u Rwanda n'urwa Kanyarwanda kandi biri mu Rwanda n'iby'abanyarwanda ibyiza by'igihugu bigomba kugera kuri buri munyarwanda. Nta mwana w'umunyarwanda wakagombye kuvutswa kwiga ayo mashuri mpuzamahanga yakagombye kujyamo abana b'abanyarwanda bose. Niba ari mpuzamahanga naba y'abanyarwanda bose, ahubwo abanyamahanga bazaze iwacu baje kwiga, bityo byitwe mpuzamahanga. Ubundi ayo mashuri mwita mpuzamahanga yigamo bande bavuye hanze? Muyobozi w'ikiganiro, ndabashimiye kuri uyu mugoroba kuba mumpaye umwanya wo kugira ngo tuganire n'abanyarwanda, kandi ndanashimira Radio Itahuka ubwitange ikora. Shimire n'ubwitange rwose ikora, kandi nanashimire abanyarwanda bayiteze amatwi kandi bayiyumvamo, bayigirira icyizere, bakayiha ibitekerezo. Mukomeze muyigirire icyizere, ariko munazirikane ko hari ibiganiro nk'ibi binyuraho. Munibuke ko hari imisoro mutanga yishyura izo ngirwa abadepite zidashobora kubavuganira, yishyura izo ngirwa minisitiri zidashobora zifata ibyemezo byo kubazirikira mu ngo iwanyu, ariko iyo misoro mutanga niyo igaruka ikababamba. Ni ukuvuga ngo nimwe mwibamba nta kundi. Maze rero nimwibambure, ahubwo mushaka amabuye ya radiyo aho gushyigikira ukwica, shyigikira ugomba kukubambura. Aho murabyumva neza, mushyigikire ino radiyo. Mbwira abanyarwanda bari hanze, mwebwe mudashaka kugira icyo muvuga, nawe gira icyo ukora. Ndavuga abari muri Sadeke, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Afurika mu biyaga bigari cyangwa hafi aho, mumenye yuko iyo bije agatsiko iyo kaje kajya muri Sadeke ukumva kahitanye abantu mukicecekera. Uyu munsi mumenye ko mukwiriye gukanguka, nawe wumva ko utahagarara hano ngo uvuge, ariko ugira icyo ukora. Hari uburyo bumwe cyangwa ubundi ushobora kugira icyo ukora. Wivuga ngo biratinze, ariko ni wowe ubifitemo uruhare. Uva ko gutinda ari uruhare rwawe, ahubwo urashaka ko bibanguka. Kura ibiganza mu mufuka urebye, nimuba 20 mukaba 100 mukaba 200, icyo gihe namwe biratuma gahunda yihuta. Aho rero namwe muhaguruke, nk'uko natwe twahagurutse. Ntabwo tubihemberwa, nta mushahara tugira, ni urukundo rw'igihugu rubidutera, ni urukundo rw'abanyarwanda bari mu karengane rubidutera. Nibyo rero, niyo mpamvu niba tudashaka ko abantu barengana, nawe ufite urukundo ariko ntushobora kuvuga nkanjye hano. Niba utabishoboye ariko hari ikindi wakora, gikore rero icyo umutima nama ukubwira. Kandi bivuga ngo biratinze, niwumva ko bitinze, subiremo niwe uri kubitinza. Ubwo rero kera hari akantu twize muri primaire indangiza, batubwiraga ngo umurunga, niba ari umurunga, umusaza wari ufite inkoningo y'umurunga yari iziritse imeze nk'ikiziriko, afata imwe arazizirikanya ahereza umwana w'umuhungu, ati kira kwiva zigiye kuzivuna ziramunanira, ati ngaho noneho zihambura ugende ufate imwe imwe. Yafata imwe akayivuna ikavunika. Icyo gihe rero nitwishyira hamwe murumva icyo bizabyara. Ubwo mwabyumva ndabwira abari bakuru, iyo uri nyakamurya bihora, ariko iyo muri babiri ntabwo bibahoraga. Aho rero tubyumve kandi tubishyireho umwete kandi tushishikare. Muyobozi w'ikiganiro, mumbabarire navuze byinshi, ariko ni byiza ko dusobanurira abanyarwanda kandi bagasobanukirwa. Kandi shimira abanyarwanda baduteze amatwi n'abazumva iki kiganiro ubutaha, yewe nanasezera kuko ejo n'akazi ntabwo nzajya guterura amakarito, ahubwo amakarito ajya aterurwa n'izo ntore n'intoragura amayugi. Nzaba ndi mu kazi ejo. Nshimira rwose Serge na Chantari ku buhanga bw'ibyuma. Nshimira nawe muyobozi w'ikiganiro. Nshimira namwe Banyarwanda muteze amatwi muri kano kanya, kandi nashimire n'abazatwumva ejo n'ubutaha, kandi ibiganiro ubigeze kuri bose, kandi nifuriza amahoro y'Imana ukomeye, kandi Uwiteka abaha umugisha. 2021 itubere umwaka w'intsinzi itari ndo, itari n'icyifuzo, kandi byose tuzabigeraho ku bushake bwa twese. Murakoze, murakabaho, murakanama.
Urakoze Desire kuba nabaje mu kiganiro, turagushimiye cyane. Imana iguhire. Ubwo Imana nishaka kubona mu kiganiro cy'ubutaha ubonye akanya wanyaruka ukatuganiriza. Ubwo rero ugire ijoro ryiza, nanjye ndangiza, reka mbahe nk'iminota itatu cyangwa ine. Muzi ko twari turi kuvuga kuri iki kibazo cy'ubutaka. Nkababwira ko imwe mu mpamvu ituma tuburwanya ari uko Abanyarwanda bafite ubutaka buto cyane, naho no kubuhinga kugira ngo babone ibibatunga ntabwo bihagije. Rero kujya kubusoresha no kubasonga, icyo ni cyo cya mbere. Cya kabiri ubwo ni igihe cy'umusoro. Cya kabiri kuba biriya bavuga ngo bashyira mu byiciro by'ubudehe bakurikije amasambu bafite, ubushize nabi babwiye nabyo ni ikosa rikomeye, kubera ko Abanyarwanda umuryango wo mu Rwanda iyo bakarikiriye basanga nibura famiye ibifite abana 4 n'ibice 12 ngire ngo abana 4. Ugumba ko ushyizeho papa na mama n'abana 4 ubwo muri rusange ubona ko ari abantu 6 mu muryango. Noneho ugasanga rero amasambu bafite ni matoya. Urabona nko mu kigeranyo bigeze kuduhora ngo bikigero cy'imibereho y'ingo, bavuga ko abantu 83 mu Rwanda, 83 ku ijana bafite munsi y'ibice 5 bya hegitari, kimwe cya kabiri cya hegitari. Ni sambu nto cyane. Rero reka nze mbashakire ubundi bushakashatsi bwakozwe n'abantu baba numva bo bakora mu bintu by'amasambu. Abantu bitwa, reka nze mbashake, bitwa ngo Natural Capital Accounting for Land in Rwanda. Iyo ni intuza. Ni uwitwa ngo Grace Nishimwe, Didier Mirindi Rugema, Claude Uwera, Cor Cleveland, Jesper Stage, Sweb Munyawera na Gabriel Ngabirame. Ni icyegeranyo, ni ubushakashatsi bakoze bwasohotse kuri 22/6/2020. Muri iki cyegeranyo harimo iki rero? Hari ikintu gisa cyerekeye ubunini bw'amasambu abaturage batunze. Mu nkuru yashize narabwiraga ko ngo bakoze ngo amasambu babaruye, amasambu yanditse ku baturage abaruye, bavuga ko ngo ari ngo ni amapariseri umwe kumuntu yavuga. Ubutaka abantu babaruje ni bavuga ko ari 11,000,000 na n'ibihumbi 500 n'utundi turengaho 11,000,000. Noneho abangaba ari icyegeranyo bakoze bavuga ko muri 2014-2015 berekana uko ubutaka abaturage batunze bwanganaga muri 2014-2015. Abaturage bavuga kamfate mu Rwanda hose bavugaga ko mu Rwanda hose muri 2015 ngo bari babaruje abantu biyandikishijeho ubutaka ngo bari 10,000,000 na n'ibihumbi 424 n'ibihumbi 124. Ubwo nuko ko ari amapariseri, ubutaka bwanditse ku bantu n'ubutaka bagendaga babara kuri buri muntu bwanditseho. Ubwo ni amapariseri yanditse ku bantu ku giti cyabo. Ubwo nuko ko ari abantu 11,000,000 dongo banditse, kubera ko umuntu wese amandika ku buri wese bamwandika ku urumba. Noneho abo ubwo butaka ayo mapariseri 11,420,048 ngo arimo yaragize ni hegitari 2,636,577 hegitari 2,000,000 ariko baciyemo amapariseri. Ubwo ayo mapariseri banditse ku bantu mu Rwanda hose na mapariseri 11,420,000 ariko agize hegitari 2,000,000. Noneho babaza bagasanga buri muntu afite 0.81% bya hektare. Ubwo numva ko ari hafi 1/5. Ubwo ni 0.2% bya hektare urebye. 0.2% bya hektare haburaho gatoya. Ubwo ni mu Rwanda hose muri rusange. Urumva ko iyo sambu ni nto cyane. Angara ariko sari baho ni irihe nuko nayo babwiraga. Urumva ko wenda bababaze buri muntu. Murabona ko iyo babaze ngo abantu ngo ngo iyo bagiye gushyira abantu mu byisho by'ubudaravuga ngo ho ngo mwebwe ngo mufite isambu ingana gutya ngo zero ngo hektare imwe. Ariko abo bantu baenda umwe muryango urimo hektare urimo abantu 10. Wenda bafite hektare bayita ko ari umurima w'umuryango. Urimo w'umuryango ariko umuryango ni abantu 10. Urumva ko buri muntu n'umubarira ari abantu 10 batunze hektare imwe. Ngo urabazamuye ngo nabantu babakire cyane ngo afite ubutaka bunini butu bw'abandi ariko nabo ni benshi nubarira buri muntu uzasanga buri wese atunze kimwe cya 10 cya hegitari kimwe cya 10 cya hegitari ni zero rero ntakintu ushobora kumarira ntakintu ushobora kubyaza ahangaha niho ikosa ribera murabona mu Rwanda hose amwayene mu Rwanda buri wese muri 2015 buri wese atunze 0.81% bya hegitari mubyumve neza nta nubwo bigeze kuri 0.2% bya hegitari. Anga rero ukibaza uti bari abantu bazabasurisha gute bazabaho gute bazabaterura babashyire mu kiciro cyo hejuru ngo abantu ngo barakize impamvu anga mbivuga nuko mbabwira ko bya biryo kuvuga ngo gufata mu muryango ngo ufite isambu ngo imwe ndagutanga turabashyira ngo mu kiciro cyase ngo cy'abantu babaherwe ngo banganye n'abarimu ngo ukora ko afite isambu nini ariko isambu nta kivuze ugomba kureba n'umuryango n'ubigabanyo uzasanga ari buri wese atunze ubusabusa n'ubuntu n'agapande umuntu yafata no mu kiganza 0.188% bya gitari umunyarwanda atunze muri mwayene muri 2015 ubu byari nagabanutse ko abanyarwanda bariyongera ariko isambu ntiyongera ubwo ni mu Rwanda hose rero muri ku kibuyeho nako mu Ruhengeri muri majyaruguru province ya majyaruguru ho umuturage atunze muri 2015 yaratunze 0.113% bya hegitari ni bice cyane. Kibungo niho nako muri province ya Iburasirazuba niho hari amasambu manini ho muri 2015 muri mwayene umuturage yaratunze 0.381% bya hegitari hafi 0.4% bya hegitari aho niho batunze amasambu manini ndeka handi ni 0 biri munsi ya 0.2 ahangaha nibyo mbabwira rero ibira bintu birakomeye kuvuga ngo barasoresha abanyarwanda batunze amasambu angana gutya nakaga no kubasoresha no kubata bakashyira mu gicu by'ubudehe by'abantu bakomeye abantu bifashije kandi isambu ni ubusa nkanga nawe ibusa ko niyo bavuga ko abantu 83 mu Rwanda 83% batunze munsi y'ibice bitanu bya 0.5% bya hegitari batunze munsi ya 1/2 bya hegitari kandi bavuga ko ikiciro cya D cyacyo bakeneye kibanzirize cya nyuma umuntu kijyamo aba ari munsi ari umuntu utunze mu cyaro ari umuntu utunze 0 munsi ya 0.5% bya hegitari ni ukuvuga ko ufasha abanyarwanda ukareba usambu batunze byonyine ufashe iyo kriteri yonyine y'ubutaka batunze bose wabafata abe benshi 83% wabafata ukabashyira mu kirere kicu cyande kibanzirize cya nyuma ariko ibyo tubona ni bike ibyo tubona nuko bashaka gufata abanyarwanda bose bagabashyira mu kicu cyase cy'abantu bifashije kugira ngo nyine batubye umubare w'abakene berekane ko abanyarwanda bifashije bakize ariko muri reality urabona ko amasambu batunze ni ubusabusa ni udusambu tutuma babaho ku buryo bose bagombye kujya muri cya kiciro cy'abakene cya D cy'abakene hafi mu bukene bukabije ndetse ariko bimeze kuko n'abantu bakora ubushakashatsi uravuga bati ari amasambu abantu bayatunze bagomba kujya muri extreme pauvreté ubukene bukabije kubera ko ni mato cyane ariko leta iragira ite irayasoresha leta irimo kufata abaturage kubera ko wenda bafite wenda abantu bashobora kuba batunze hegitari ari abantu 10 mu muryango umuryango utunze 10 nako umuryango w'abantu 10 utunze hegitari bakaba ariyo hegitari gusa bakabaterura bakabajyana mu kiciro cy'abantu bifashije yumva rero ko ibi bintu birimo akarengane gakomeye cyane ariko harimo ni technique rikomeye cyane yo kushaka kwerekana ko abanyarwanda babayeho neza ariko wajya mu bibaru ugasanga babayeho nabi cyane reka ndekera aho ngaho mwese abo tubafatanye ikiganiro ndabashimiye Santari Serge mwadufashe kubanga bw'ibyuma na Desiro duteye inkunga nabandi mwese mwadukurikiye Imana ibahire turabakunda cyane kuri radio itahuka nikabaje Medwar bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho ubwo tuzabona na mukimuri gitaha turabakunda cyane kuri radio itahuka mugije urugizo
ndimbogezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura kirinda ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Nyarwanda nyamigawe nyamamare mose yaganje intwaro ya Okay.